I'm fresh in Kesileng, no I'm nandi. Full tank ikwele previous ambe. Uchela bazalo zobuya ngesande. Awulanya khona kuzoba mnandi. Abelungu sobabona mande. Abelungu sobabona mande. Abelungu sobabona mande. Abelungu sobabona mande. Angiphethe imali, ikuphi inkwari. Anginegalame, ashaya itransi. Asigcwale istrati, kuzoba mnandi. Akhululeka ancebele kuphethe inkabi. Ago ushade, ago ushade, ago ushade. Shake your body, I shake your body, I shake your body. Every fire so cut a mandi. Ungashiyeka shaya isikofa sami. I'm fresh in case lenguka kamnandi. Full tank igwele baby asambe. Utshela bazali uzobuya ngesande. Awulanya khona kuzoba mnandi. Abelungu sobabona mande. 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 Baby, uyazi ngilangaphandle. Baka ikhwama sivele sambe. Mina ngifuna ukuhamba nawe. Bethi isikhwama sithwele imali. Kwakumlungu, yimi umaqhuzu. Akekho umuntu engizomvukela ngiyomenzela inyuku. Mine yami ikampani idila ngesigubo. My J's iluku, gcina isihluku. I'm a profit and loss, so I won. Angisho vele yimi boss. Ama-steps alandelwa invoice. I'm fresh in case they know I'm nandi. Full tank ikwele baby asambe. Uchela bazali uzobuya ngesande. Awulanya khona kuzoba mnandi. Abelungu sobabona mande. Abelungu sobabona mande. Abelungu sobabona mande. Abelungu sobabona mande. Abelungu sobabona mande.